Hit the Tech Guide Podcast, Kamala Mubonga, Smonga Samonga Mdluli. Sikulethela ke ezimnandi zodwa ethindazo lapha ke ibhola. Angihambi ngedwa njengenjalo. Balele mfowethu, alright kodwa.
Hey, ngiyaphileka kunjani? Eh, sisakwazi.
Hayi ngikhona mfowethu, ngikhona. Ngijabule ukuba ukuthi ngibuyile nje mfowethu.
Hayi ke kuhle ke mangabe ubuye usa right, sonke sisa right. Ngiyathokozisa ukubona.
Mfowethu kujabula mina kakhulu mfowethu. Ziningi ngifuna sikhulume ngazo namhlanje.
Ayiziningi ndoda
yagcinana. Kade yagcinana nejabulisayo. Kodwa before ngingena kakhulu kulezi ngifuna sikhulume. Asiqale nganaye insizwa mfethu uya la KZN. From Colin Eros iya lapho ke Orlando Pirates. Ucabanga ngani mfethu ngomandla encikazi? Ethathe Orlando Pirates?
Ayi mfethu ngiyacabanga ukuthi ba abakhoach abafana njengabo Pitso nabo Steve Kompela nabo Manqoba Mngqithi.
Yes,
nabo Roland Mkwena bayivulile indlela for ama South African coaches and
ukuthi
uyabuka manje ama team amaningi asayakholelwa kwama South African coaches akusafani naqala la ofike kuthiwa in 10 years
yes
ne Pirates ayikazi icoachwe umuntu wakuleli yabo.
Yes,
so babonile ukuthi no abo coach bala sebese zingeni and bayawinisa, so ku right ke ukubona umuntu owenze kahle ku Golden Arrows njengomandla Ncikazi esizithole esesayinwa yi-Orlando Pirates. Nabadlali mebenze kahle ku-Golden Arrows bagcina sebe ku-Pirates. So kuhle ukubona indilenda i-motivation nakubo bonke o-coach, even o-coach abakhotha ko-Celtic, even o-coach abakhotha kwamanye amaqembu. Ngizobabala nje John Maduka, o-CMA. Ngizobabala njengabantu ba-like even though abanye bebaselisuthu, but kusayinto eyodwa le. So o-coach abakanjalo nabo kuyi-motivation ukubona o-Dentense, o-coach nje abancane abasakhuphuka kuyi-motivation ukuthi noma engenza kahle bakhona o-Chiefs, bakhona o-Pirates, nangu Atazwane wenza kahle kwi-Chiefs, nangu u-Gavin Hunt naye South African ubethule ithuba, nangu Pitso is a South African kwama-semifinals e-CAF Champions League. So o-coach nje bakulele impela, ngisho ngithi iminyango sivuleke kakhulu, nangu Tinkler uphinde kwi-Cape Town City. So ngasho ngithi indlela emhlophe for ama South African coaches ku PSL.
Alright, sakhuluma ukuthi indlela emhlophe, but ngifuna ukuzwa kuwena ukuthi ke ucabanga ukuthi lokhu kulenzana ibhola la KZN ukulahlekelwa umuntu ofana noMandla Ncikazi. Sikhumbula ukuthi ke ngalezi ayikhathi sikeza salahlekelwa uManqoba kuyona iGolden Arrows. Sakhumbula ukwenza lana emva kwalokho because wayishiya isik level ephezulu. Nangu ke la uManqoba Ncikazi uyishiya Arrows ilapha ku number 2, ku number 4. Kanti kahle season yabo, I think one of the best season ye Golden Arrows. So umcabanga kulenze njani ibhola lase KZN lokho?
Yeah, angicathi iArrows ikulindele lokho ukuthi iteam engenayo ibudget enkulu, and mongenayo ibudget enkulu ama team anayo lo budget leyo azenza azofuna abantu, and izo iyabafe kubaqeqeshi nakubadlali bayo ukuthi no mengabuzizwa ngazo ukuthi cha ngempela ukhakhaya seliqinile, hamba kuye emathimini amakhulu.
Yes, okay.
Yabo, ngoba thina ngesikwazi ukukhokhela le mali abazokunikeza yona ekugcineni kosuku wonke umuntu usemsebenzini la, and kuyistrategy nje abasheshe baziprepare sona, balanda uMabhuti Khanyeza bazomeza iassistant uMabhuti Khanyeza. Sikhumbuleke udlalile iminyaka kwiGolden Arrows, so wafika futhi waba u-assistant wakhe uMandla Ncikazi. So naye uyiqembu alaziyo, uyazi ukuthi umdlali kwiGolden Arrows oqalwa kanjani kwi-development. So it's more like i-continuity. Naba nabo Vusimuzi nabo ku-MTC benza
kahle,
sibonile iGolden Arrows. So ngingasho ngithi yebo, kona ukulahlekelwa uMandla Ncikazi.
Yeah,
it's a big loss. I mean, umengabe kutshela naye ekhuluma ukuthi onsa komakhubela wabathola kanjani, ubengena emakhaya abuye nabadlali. Uyasho ukuthi abo Seth Perusnas la mawele la wase Greenwood Park, uyasho ukuthi wafika ena 15 emancane.
Okay,
so umuntu obesekwazi ukuthi angene deep eKZN, abuye nabadlali abashintshe ba compete kwi at a professional stage. So lokho bekuyisave imali eyiningi ke iqembu leGolden Arrows, but bakhona oKhanyeza, basakhona nabanye bazaqhubeka nayo i-foundation le bese yakhiwe uyena uMandla Ncikazi.
Alright, asikene ke indaba ezimnandi kakhulu ke lengifuna sikhulume ngazo manje. Qala ilela iCAF, wonke umuntu bengayinikanga ithuba lethimu sokukhuluma ngayo, but namhlanje sithola kuma semifinals and the first game bayunile amakhosi. Kuthi ngiphala kwakho ngalethimu?
Yabona, into engingayisho nje kuqala ukuthi ave kumnandi ukungena egroundini noma ngisho ungena egameni wazi kahle kamhlophe ukuthi unayo ichance yokuthi uyiwine le game, but wonke umuntu sekuundermine-ile wa-writer off. So leyo nto leyo yenza ukuthi kube lula incindezi ingabikho kuwena because already usungene egroundini, you've got nothing to lose
yes.
wena yabo because already sekukhulunywe kambi ngawo ukuthi ngeke uzuwine ngezuthi nalaba odlala nabo ufika nabo sebezithwele emahlombe ukuthi azodlala neingane but uma usodwa uyasibuka ngempela ngempela iSquad Chiefs shiya ukuthi abenzi kahle ku DStv Premiership yabo but uma usodwa uyabukisisa uyabona uSamir Nikovic umdlali ongadlala ngisho kuwo wonke lama team akhona kuma semifinal angaqala
kuyo
ali angaqala kuwe Wydad even ku experience umdlali ongafika aqali mengasuthi bayamsayina yabo ubuka umdlalo ofana no Castro nayo Castro futhi mhlambe
yes.
nobengakaqale but angafika libange njengempela iJesus
yes.
khona umdlalo ofana nomanyama yabo umdlalo ongaqala kuwo wonke ama team akhona ku DStv Premiership kama billiard you know so
yes.
I can go on and go on ukuthi kuba ingozi ukuthi u undermine abadlali sometimes because of form
yes
equality khona Kaizer Chiefs yebo iningi ngalendlela phela
but ikhona kodwa
but ikhona
yes.
yabona labadlali engibabalayo Onukovic o Castro
Manyama
Okatoso Omanyama Obiliati Obakasi abadlali ngempela ngempela labo uma ubabukisisa uyabona no equality le
yeah.
that's why bacishe bawin i league that is why befike kuma semifinal so awuna i right ukuthi uba undermine but yeah ngasho ngithi well done to amakhosi kwe be qualify le CAF Champions League wonke umuntu wayebahleka
yeah
ukuthi abayosihlaze Africa kutshani and bafika bakwathi ngeke baze bawenze ama group stages they made it to the group stages bafika
okay.
ama group stages kwathi ngeke baze badlule kuma group stages
badlule
kuma group stages kuma quarter finals kwathi ngeke baze badlule kuSimba badlule kuSimba and they
yes.
went to Wydad Casablanca ayikho team ese South Africa seyayishaya Wydad Casablanca eMorocco
ishayela yes.
ekhaya ayikho akaze kwenzeke wonke umuntu athi hawu ijoke leni yoshawa ngofonile yafike yawina khona so
yeah.
now suddenly abantu bathi hayi second leg ikhona ngeke nizeni iwina ayi Wydad Casablanca ayazishawe
yeah.
kabili yabo so the more abantu bay undermine Chiefs the more iqala ukuba dangerous the more iqala ukuba dangerous so ngathi good advantage manje second leg but lokujabula kushiwo ukuthi say stars yeza team is final ngithi abantu abangaqale bajabule ba bacishe baba nenkinga kuSimba iChiefs iwine ngo 3-0 ngo 4-0 first leg
yes.
second leg badliwa ngo 4-0 kwacishe kwaba inkinga lapho so
yeah.
kumele bafunde kuleyo game leyo and kumele bazi ukuthi it's two legs
okay
so yebo
yeah.
kune advantage manje uyiboyidad kufuneka ikore that means ayikwazi ukupaka ibus they have to come at you meaning bazofshiya ama gaps open emuva and the FNB siyazi ke ground elikhulu kakhulu iWydad futhi iyadlala ngolesibili i cup yangakubo so ischedule yabo i tight bazama ukuqeda nabo so advantage yonke into njengamanje ikhomba i Kaizer Chiefs meku ukuthi ihlulekile ukufikelela kuma final kuloko ay ngeke baphinde bathole ithuba elihle njengaleli
okay ngalama stats owavezayo uyayibona iKaizer iya kuma final
ay mfethu ubaba ungibuze lo mbuzo last week bengizothi cha but manje sebeno 1-0 lead and if beshaya igoli lodwa kuyochaza ukuthi Wydad ayikore 3
goals
angiboni iChiefs ngalendlela ya defend ngayo ukuthi sengawu concede 3 goals yabo and angiboni iChiefs ingakori la kulo mdlalo because iFNB it's a very big ground and mengabuzo ya kule nenye half that means you share ample space
yes.
open you know and ipace abadlali beChiefs ke lapho ila sebengangena khona ke Onukovic abadlali abafana noManyama I think kuzobe sefit la uBiliat
yes.
naye ifuzobe fit even uZuma abadlali abanespeed ungabafaka egameini kanje yabo if bengekho it's fine ungadlala uNukovic udlala ama long ball try target them wenza njengoba wenzile first leg but I do see Kaizer Chiefs scoring la
so Kaizer final ngokwakho
ngithi Kaizer ku final ngokwami and even iAl Ahly ngiyayibona ikora ezikaPitso Mosimane
okay.
nabo bebewine ngo 1-0 away to
okay.
experience so bazodlala ekhaya nabo same thing njenge Kaizer Chiefs so I think ifinal kuzoba uPitso ne Kaizer Chiefs ifinal song
okay.
leyo ebesifisa sike sibone uPitso ukuthi uzoba kanjani but akakwenzeki usake
okay.
ngumsebenzi okumele wenziwe so yeah i complacency kumele bazame ukuy avoid abadlali and kumele bazame ukuthi nje babe focus kule game le abazoyidlala ngomgqibelo then umsebenzi bese ulula
okay before I get to again sale sikubumbuzo wethu namhlanje lokuthi ke uyayibona ni Kaizer iya kuma finals so im answer akishaya khona sikupha ke voucher ka R200 Kaizer of Hollywood Bets sifuna ukuza kwena ukuthi uyayibona ni Kaizer iya kuma finals eCAF
noma uthi izosiphoxa njengayaphoxa phela kudlala neBaroka kulindele ukuthi uyothatha i league yabo so i team ifana ne Kaizer iyakwazi ukuthi iphoxe ngeve kulindelekile ukuthi iwin. So anything can happen. So bona kon.
So umuntu mga chapa bona yine case meli yenzwe show wosi iyangena ngempela ma finals kule second game.
Clean sheet nje zobathatha. Yabo if menga defend ngalendlela abadefenda ngaba defend as a team. Hayi ngingabona yabona nje ngibukela ya game. Ngomngane wami ozangifonela obuza ukuthi Kaizer keeping ngani uCastro ngoba kenzile ukuthi uthi no ubuka labantu laba at that time babese nama corners aw 11.
Okay.
It was 60 minutes and uCastro is one of the best ekhedeni. So why dealer nama corner yemonto lo muntu akasahlelela ngokora manje usehlalele ukudefenda so
wasedefendwa
as a team on uKovic iwaiter that made thola ama corner bebekijima lapha kuyoclearishwa lo mabhola la so bebengasebenza kanjalo as a unit ukuthi noba sidefender Castro ukuthi uyi striker woza buyani nonke hayi ngicanti Chiefs ke lapho nganqopha
so uyavumela lo coach we Whitehead ukuthi Kaizer ibe defensive kakhulu le game
defensive and I mean modlala away ku Champions League ufuna kanjalo u coach Pitts ubehlezeshe ukuthi ku Champions League akufuneki ube smart ku Champions League kufuneka udlale i-business football into ezakwenzela ama results and sibonile ke nako Chelsea bebeyodlala nabo Madrid bebengafika
ba smart
lapha but as much as bona bebengadefend u Jose Mourinho eku Inter eyodlala ne Barcelona and that was the best team engayibona emhlabeni leya 2011 Barcelona yo Messi no Iniesta no Xavi wafika wenza the same thing kwakukhona abadlali abawu 80 boxing protect ipali lakhe kuba unqoba umdlalo ohamba win Champions League and Champions League is about that.
All right. Fetsi bonga kulesikhathi sakho.
Siyabonga kakhulu.
Thank you so much. Sibambe lokuzayo.